olo e mafuta male SBS Samoan.
Na mōli mō wina I vāiaso o tuanai, le vevesi ni Ukaletonia ina ua faalia ni swinga I tula whanowhinga pālota. O ni Ukaletonia, olo o aveapea ma Territory o Whārani. Na taunuu I le laumua I nōmea I le vāiaso taluai le Peresetena Whārani Emmanuel Macron I se taumowhinga whafile mō le vevesi. E to aono tangata ua māli liu, whaitau se lau tangata ua sāisaia I le fale pui pui, Ma le tele o fale oloa ma ta avale na susunuina I le Malaya e I lato una faia le nei te te e. E ova I le to afe leo leo faa o popo mai Whārani na awina mai e fesoasoani I le faafi le mo wina o le vevesi. Na saanoa le peresetene Emmanuel Macron o lana faa muamua I le te iminei o le toe faa foi o Niukaletonia I se tūlanga fi le mo.
Ma volonté ici avec le ministre.
My intention and that of the ministers and the government here is to be close to the population for a return to peace, calm and security as soon as possible. That's the priority of all priorities. I thank the High Commissioner, the security forces and the delegates. A return to calm and security means also a return of normal services, supplies and food, because I know that many people are suffering today from a great crisis, both in terms of their health and also in terms of finding food.
Se faleliwina mai le ngangana Whārani o le saunoanga a le peresetene Whārani Emmanuel Macron. O le te te e na amata ina ua pāsia se teo teunga I le tūlafono whainga pālota. E mawhaia I e tangata anu ua Whārani ua se fulu tausanga o Aumaui ni Ukaletonia o na pālota I whainga pālota whaai tūmālo. O le te tea tangata anu umoni o ni Ukaletonia po o Kanak na whaabae I la lātou whinaunga. O le teu te unga le nei, o le a tili pūleai I lātou e tangata Whārani. O le whāse fulu pasene o le a whai o tangata anu o ni Ukaletonia o tangata Kanak.
We will obviously look into matters such as economic recovery, support and rapid response, and also the most delicate political matters in order to discuss the future of New Caledonia.
Emmanuel Macron. O loo maalosi pea le wala au a tangata Kanak, po tangata Maoli o New Caledonia, mō se lātou maalo tūtu atasi, mai pūlenga whaakolonia Whārani. Ai le tupu mai o le vevesi lanei, na faaalia e Andre Kwazi o se tusitala I se walesi faasalalau I nomea, e le mawai se tali mautu, ai o se faailonga taua, le iai o se avanoa, e tala no ai, ma le peresetene o Whārani.
Of course it is too late, but now when we are looking, what we are living now here in Numea, It's a very good sign for us. It is good to come to discuss, and I think not only us here in Numea. Everybody wants, desire. They want this meeting.
Like, share, mafaali sa finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.